Yeah, I see. ukuba wedla uyohlala uteleze ngethemba kuwe. Kuyintswakasi yam ndikuxabisile baby boy.
Bahleka nabo bahleba ngawe Ulumke lungasondezi izitha zakho Uyokhala wedwa mama Ulumke lungasondezi izitha zakho Uyokhala wedwa mama Ulumke izitha zakho Basenzi zehlobo zakho Bafuni zindaba zakho Amoshi kusasa lakho Bazenze abahle ngawe Bamele ukuwa kwakho Kapela Ungavume Imfihlo zakho Siye Ungabaye Bakusondele Buyisa amandla akho Ayibuyisa 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 amandla akho
Oh, hey, Zamba, hey, Zamba, hey, shintshi impilo yami ngizovusa lo muzi ekhaya bejabule bonke bemnandi konke uzodade wethu nabafowethu bayothi babekhala nyosabela bayokuthola konke ehlulekile ukuthola ngizovusa umuzi wakithi Yobe ngathi, azange wabheda Yobe ngathi, kade saphila kamnandi Kanti impumelelo yobe ifile Izinto ezinhle, zobe khona Zophumelela, yizwa ngami Zophumelela, yizwa ngami Zophatha amamiliyoni
Just bakuphathile bona bakuphathile bona njengoba uhlezi ulila njengoba uhlezi ukhala bakuphathile bona bakuphathile bona njengoba uhlezi ulila njengoba uhlezi ukhala aphinde uyashisa ngitshelo yaba uyathanda ama out angathanda ayabhora kuceda nemali ngoba yabona ukuthi uyasibala abomahlalela labo babamba bayamkhathaza labo malamba abomahlalela labo babamba bayamkhathaza labo malamba uyeke nomjolo
You. mashini kuta eligituba shingavi nendo shingavi nendo ngobi filo kiona kifisha
kifisha
penchabulo Yona yes kasha,
yes kasha.
Tina, Tina, what's happening? Tina, Tina, what's happening? Tina, Tina, what's happening? Tina, Tina.
Yeah. total no alfa ni na banye. She's a copa lando.
I'm bola go ila ambone tsiuga so aka onde na gonde na ba bola go
ila ndibe mkulu nami indizen fane na machuba ndibe nare kani pilise nendawene zinca kube sekuvulisa ngopha walapha nasemnyawuda kanindeze ndibe mkhulu nami indize ndifane namajuba ndibe nari kaningiphilise nendaweni ezinca kube sekuvulisa ngopha walapha nasemnyawuda
asekubona ngathi kubaliwe bulani madoda kunangize ngicele mhlamo
Excuse me people, this is DJ Ace.